copalacaucha.com.
Nakozimu pano o
has beats on the 1-2.
Kule shoku chite vyonza mtima wako winga fwana. Kule shoku mupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondi cho msia ende. Msia ende. So did you lale? Narishiba into my bottom, see your sale. Did you look to the kisha ode? Look to Tanya Pavanobe. Come upon a kumula badeti. The kuti patikisha baby. Yeah. We did am do it. Tower we go. Tower we go. See I end. Msiende Kule shoku chiche vyonza mtima wako winga fwana. Kule shoku mupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msiende. Chekanga chireti una chufa kumkosh chira kama chira patanga buleti eh. Ulesha kuipompa kurira hawe chalo tachiwama tachasuka hawe taba kupom change kumona wanakwe icho chonsa chida finowe eh. Msia ende patumoku laipa na pedionse. Msia ende eh. Ulesha kuchite kionsa mtima wako winga fwa. Kulesha kumupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende. No.
Kobe Brown.
More musical, Popa La Caucha.